samba, 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 samba. Ribo. Asekunjalo. Asekunjalo. Sugi.
Exe. Ube lete ma para a jazz, jazz, jazz.
This is no KG.
Ngikinza notshwala ngiyaginja amaphaka ayaphuza amarinsa. Hebathi mina nginkamu umampintshi uyangazi umampintshi. Amafike edubani ngiyanyisa. Angibanika lomkhonto. Notshwala ngiyaginja amaphaka ayaphuza amarinsa. Hebathi mina nginkamu umampintshi uyangazi umampintshi. Amafike edubani ngiyanyisa. Angibanika lomkhonto.